sembera, sembera.
Baby wange sembera.
Yangua, yangua.
Unu mazengulira.
Sembera, sembera.
Baby wange sembera.
Yangua, yangua.
Yangua, yego musawo wange.
Mpulira bulungi nga ndi nawe. Tombadala nfako nawe. Okuva obwedda nkulindiridde. Njagala nnyo kuzza mu kyama. Tube babiri baby nkukuba akama. Kaffe babiri bubu tukaleekaana. Ebibala byaffe obiterekenga mu kagilaasa katangaala. Sembere w'olyo ndize. Sembera, sembera.
Baby wange sembera.
Yanguwa, yanguwa.
Unu maze mbulira.
Sembera, sembera.
Baby wange sembera.
Yanguwa, yanguwa.
Yanguwa, yego musawo wange.
Nze yanguwa njagala kulaba. Kuno mu mutima mundi mwamazika. Bwe sikulaba mbeera sefuna. Nga tokimanyiye wasanira. Baby, lwakizunkaabya. Akwagala ndeke no mandaga. Omutima ogukubye ekyuma. Baby wange yanguwa. Nze n'otulo sikyebaka. Kunoonyeza nze wambula. Baby simanyi kyewankola. Kyewankola.
Sembera, sembera.
Baby wange sembera.
Yanguwa, yanguwa.
Unuma nze mbulira.
Sembera, sembera.
Baby wange sembera.
Yanguwa, yanguwa. Sembera bino bya ddala. Nze siri kulumya mbwate lulala. Olw'emyaka simalala. Nzikiriza oluwombo ndusumulule. Ate siriko zanga ndi buda. N'olundi osobola okudda. Nze ogwange sigwa kusonda. Zero distance owulira kandanda.
Nze n'otulo sikyebaka. Kunoonyeza nze wambula. Baby simanyi kyewankola. Kyewankola.
Sembera, sembera.
Baby wange sembera.
Yanguwa, yanguwa.
Unu maze mbulira.
Sembera, sembera.
Baby wange sembera.
Yanguwa, yanguwa.
Yanguwa, yego musawo wange.
Sembera, sembera.
Baby wange sembera.
Yanguwa,